Luke Ishikato. Obelava kwe Tiberius beze na jo avirili se oshi butareze tekono be Pontius Pilate bu na jo ha Judea Herod buru ocho ha Galilee nwanne ya nwoke bu Philip buru ocho ha Itria wa Tiraconaitus tekono kwabo Belais Enias bocho ha Abilene Obukwaru tekono be Anas wa Caiaphas bundi shuke chileke tekono be John nwa Zakaria no kwadle cheg no teke chileke kru John onu jia yoj tabi di abu otoko hamo ha buveru enyi mu Jordan ngburunguru gegba be ari araraso
gishmani feju nulu nazo geme unu baptism oya bu chileke agwaru nu vli feju nu meshir
bi abu gederi ale kwa Isaiah bunye mfichiri chileke eso
Odoro onye ari arara lechie goso unu mejiaru na Jehos unu megbororia godugba ahamo e kadon soda be enwuche nwuchi uvu wa uvu be eguze kota eguze e kadon ngodogo ngodogo bu na afuboto e kadon pokoro 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 la graze ya gokwa akwa ive bukpo ne mazuluhu Lahma kotagetileke she zotandunkia.
No yabu, John sikutondo futarna, gago mebe baptism.
Unubunwe jagwamu shirwa, bunyekaru nugunubalaro kehe uchilekono adranon. Unumiami migoshom, mejuna ami, bu emumere gosh religimani vejunu larunaz, unulafta wa chileke. Unutare kwaso, okwalebri hamo buano nyikanyiv, unutama kwa lo beta gotodo. Bechleka dike meshia nkuma gongu sha unwa brungu Abraham. Umblenta badabe akwaru gungu lupiwe bukbo oshi. Oshi ofa amediru mejidure le gutu ya chelok.
Ipoto ndo no jia yasa.
Bukuno banyo eme kwanta.
Osoba.
Gonye nweru weh lab. Ye onye nwedu nukeya. Gonye nweru nrime kwa po. Gonye ofu mer.
Nda na yoto jwa kwa po gemewe baptism gasea.
Ojive, bukunu baye meda eme.
Osove.
Unuta nata jeshiva karu nugunu nata.
Ndo jogu jwa kwa wadwa jia yasi.
Aye meda e, aye mekwa nagana.
Osove.
Unuta naja shinema zive keho, obu nebo jeshinema zibo, ge eshi gunu na evi ya, gogo apfu nu jijunu evo.
Ndo nutu batungu, ewe tokori ya halubu veso.
Oh, bukwa rango kabu, Krishop.
John dwe ye riga beha ono sobe.
Mbe da bukwa mini be megide je me unu baptism. Oben lo nye kam lishi kam lokwa adrakwa. Mbo nye muta dudu ive mubo. Le kono, kege mutof ya eri akwakwe. Onye kone egide je umedon so. Wa oke munu baptism. Ogde wa ajakwa ogde vushe shale bal. Vutofu bo bal vubal olia. Buta eshi ya kuriye loko atanye hudanye.
John no de jibu joma. Kudegbo na kasaven chilozo dikik. Alo cho habu Herod be John go shirife jia. Be abo ke Herodias bu nye wane ya wa ke jivo zowaro bive Herod megbar. Ojwe mefo avo kanjo tuko belonu ke lotro John ukboro. Tovde abu ndo ne ujwa. John meki ave baptism. Jesus drakwa wo geme ono de fanu chilek go fukwa danu chilek onu igweron umedun so de ho gendu weze ta dwano de aleha animolo fushili mi gwe onu so
ebun wa mu oke mu yerobu ijiru mebo
anru Jesus ono ibe de go kporo avala viri teme ogbubi she ejojia aseru ho lobu nwa Joseph brunwa heli Bunwa Matat, brunwa Levi, brunwa Melik, brunwa Gianai, brunwa Joseph, brunwa Matatayas, brunwa Amos, brunwa Nahum, brunwa Hesuli, brunwa Nagai, brunwa Mat, brunwa Matatayas. Matatayas bunwa Samayin, brunwa Josek, bụrụ nwa Jioda. Jioda bụ nwa Jehohanan. Jehohanan bụrụ nwa Risa. Risa bụ nwa Zerubabel. Zerubabel bụrụ nwa Shealtiel. Shealtiel bụrụ nwa Ner. Ner bụ nwa Melik. Melik bụrụ nwa Ad. Ad bụ nwa Kosam. Kosam bụrụ nwa Elmadam. Elmadam bụrụ nwa Er. Er bụ nwa Joshua. Joshua bụrụ nwa Elieza. Elieza bụrụ nwa Jorim. Jorim bụrụ nwa Matat. Matat bụ nwa Livai. Livai bụrụ nwa Simeon. Simeon bụ nwa Juda. Juda bụrụ nwa Josef. Josef bụ nwa Jonam. Jonam bụrụ nwa Eliakim. Eliakim bụ nwa Melia. Melia bụrụ nwa Mena. Mena bụ nwa Matata. Matata bụrụ nwa Netan. Netan bụ nwa David. David bụrụ nwa Jesse. Jesse bụ nwa Obed. Obed bụrụ nwa Boaz. Boaz bụ nwa Salomon. Salomon bụrụ nwa Nashon. Nashon bụ nwa Aminadab. Aminadab bụrụ nwa Adumin. Adumin bụ nwa Ani. Ani bụrụ nwa Hezron. Hezron bụ nwa Perez. Perez bụ nwa Juda. Juda bụ nwa Jacob. Jacob bụrụ nwa Isaac. Isaac bụrụ nwa Abraham. Abraham bụrụ nwa Tera. Tera bụ nwa Neho. Neho bụrụ nwa Serug. Serug bụ nwa Reu. Reu bụrụ nwa Peleg. Peleg bụ nwa Eba. Eba bụrụ nwa Shela. Shela bụ nwa Kainan. Kainan bụrụ nwa Afaksad. Afaksad bụ nwa Shem. Shem bụrụ nwa Nua. Nua bụ nwa Lamek. Lamek bụrụ nwa Metusela. Metusela bụ nwa Enoch. Enoch bụrụ nwa Jared. Jared bụ nwa Mahalalil. Mahalalil bụrụ nwa Kainan. Kainan bụ nwa Enos. Enos bụrụ nwa Set. Set bụ nwa Adam. Adam bụrụ nwa Chineke.